Ngitshe thula thunothula ile zimhlamba zomaso umaqhalaza shihele ugwende lwekamono magijaza ibuku yobunamandla webhuku ngobhunye indovu nombobo wayo nimdala
nimdala hayibo hayibo ebafane uthi khuphuka ushikuze
nimdala
nimdala hayibo hayibo ebafane uthi khuphuka
ushikuze
ushikuze uthi khuphuka ushikuze
Inqami yenqaba ukhona ngolele inkolo ngoba amaqola akukuthi umfayi Then ufihla kwenqama kusibale kuthi sikola namandla ngoba izithatha Ithiki sekhona sabithi manukela Hawu matoda Sokunjalo Kunje Ithi kunje afana mani ikinga eniyo tanzo sweni nginde enyani nindana nena ikinga yama fana bamisi ngalabe phezu kakhulu kuneli ngeke ngisangkhona mdala manje mangi ngani naka ngizosweni nginde ngokuphupha ningithelela ningithelela ngokwahluleka ningithelela ningithelela ngalento nje niyiyo nje hey angukeleva bafana ayina leva ichoza nini we matho sekunjalo bafana bakithi ngishaye Kala ngoba nike kule game. Oza jo, top ni jump head. Kaka.
Aku aha me. Hey. Oba kisha je uyela.
Hey kaka, so busy. So busy.
Kaka, kanye ngamtane. Ngamtane.
Kaka, awu bele ngishaya head lo. Awu ngishaya lo uthi.
Oza Wena ngomsila kaqhama ujikize emanzini ujikiza kwepehla la Imphongolo kayigezi ikhuqile umthwalo wezono usuze wasuza amaqeda ulahla amagadlana Wena ungumkhuthuzi wempilo ukuthi usemaqeda akhala amaphela Iphi imali kakhehlelezi
Cha khehlelezi kwakunika ndlela yamali Wayethi angiqoke ijakhethi Lutho
Wena uhambe wayothi ukhehlelezi Uma ngabe futhi ukuthi usemphimbini Akakhokelele imali ngoba khona lapho oyakhona Uthe mnika le mali Washaya wachitha fana nika upindanga bamba makhona Uthe ma ngabe sethi uyayifuna imali yakhe bheka upindanga Wathola ngaka phila kube khona Sikubona usupota ko Facebook Hayi buta Mkhulu Amfonele Sibona uzomtshona Amfonele mkhulu
Lo Baba kunjani?
Yes brother Yes brother
Injani?
Yeah.
Ithi mina office ngisebenzi the payment
ngikhuluma
ngiyathe ukuthi ubuyele kumina ma usudlule emaphoyiseni mhlawumbe uthuba ne
right kasha bayi para mana ngikuzani ukushiyela
afika mama Uyisima ngempela wena ntame hlangene nekhanda ngoba waxoshuma wengane yakho wathi awusafuna kumbona ngoba ukhonza idlozi wena awukhonzi idimoni angithi phela wena usindisiwe wabaxosha ngengane yakho uqobo nagcina nini nje umona eshushe nompupu Uyisima kunganazoyela wena ngishushilisa ngangifakazela ushilisa shone lo mawake kona magazi vele ngisho kuba ngazikhiphe ngishingibiki kodwa thema kuvele isife enkanda kudlu neyinqola wena nozwelo ubizimbi zakho ngesifo banameke uzimngenise engane nowadla ushuthi wena siyashutha manje umnikele awufana kithi awukulungile wena akuvuthandi into enenkandla zimeza senkandla ubona sele ngisihlaphe seshutha naso ungizwe lono yigugu kwena banani ngobe ngasenkandla zwile mhlosa peli bazuma mhlaba balala ngawe bavuka ngawe ngoba nje kusenkandla Wangekisa ngwana musuthutshitshane zobele lutshekisi wakhiya ngaye ngobe ngwakampungoso enkani ayakuvuyithanda inkani igcinona zobona kampungoso sokufakela wena ujabula ufe mngana mawuthola umsebenzi enkani yeyi majezulwini
ngikuphi kuwe.
Baningi abafana bangakini mfana ama bahamba nami, kodwa ngeke uzukubone ngisho uthumbise eduze kwabo, ngoba uzona igugu kimi. Ophe ukakamanqele osibisi ukakamanqele insizwe ihamba nami lezo, kodwa ngeke uzukubone ngigugu she eduze kwazo, ngoba ingena awe
akathi angazi vele ukuthi angenze njani. Nkosi yami angisakunyanyi lokho komasondo we. Nkosi yami uvele ukuthi angibuyise komvinyongo. Hayi le nto le
wena uyisima ngempela, wena sakansimbi ubonakale ngokuthwala ikhanda lokhubazeka ukuzibhekise kwelasengilani kwelamandizi.
Safika zehlihlala weniyo 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 angishuthe nokhuzane weniyo weniyo
kuze kuphele ukubapha mfana awazi wandawo mfana omhlala phansi hlehla mbese nakapha
uma nimdala kunawe hlala phansi hlala phansi.
Leli volontiya lasemabhidi hey wakhala ukhalelikwili mfana wami ufuna zikufake emcimbini okogcotshwa kwesilo laphana uthi ubona mina kwiposta hawu afike ungabhulule ngisho umvulula mfana wami ungenatheke ngisho esimenye kuyobanyini mfana mphila ngeke azame ufihle kubantu uzenze ngathi uyayimela kanti ayikho le nto yakho. Uyazi ngihlale ngidoswa njalo mhlale ngithi ngizobe ngikhulume nawe mhlawumbe ungavuma mhlawumbe ungajabula nje asabathiyozama kasasa mfana mhlawumbe khona ezizabe uyaa
kubazekile ne
hayi akunekile ye wamhlekisa mzakami ubeshela bale UK selekuinterviewa ke ye wayitshela kude kunuma isilungu nathi ngizwa
lalelaka
mane ngishiye wayi-interviewla zokhambe isizulu lava
wena le mike ekodwa uyazenza mina ndoda hayi ufuna ngisho ukufihla wena manje hayi suka hawu hawu zinto zakho nisuka nambani
hawu uthanda isibizi sangoma noma ngiziyeke
hayi isibizi ngangibizile nje
ngisibizi nisangoma noma ngiziyeke
hawu kahle kwethu kahle 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 hawu hawu kahle ngoma ufana wakini lapho umkhulekelwa ewashitshana ufana ushayingoma andihamba ngancoma nomcimbi wakho uthi uhambe kahle akona ndoda nezodwa yeqinisa wena
hayi asahambe ndoda yelela kabe mangakuyeka uzomila impilo hayi ukushaya kancane bangushaya kakhulu ngiyothanda intwanzi kulekeni kule msuke saba
bafunana bafasi yena washaya inika bafasi yena washaya inika bafasi bahlangana nabafasi
ngitshaya ngabo impela mngani wami ngoba yibo baziki ukuthi bangabantu emhlabeni awazimu wonke omunye umuntu yamthuka nje yamthuka nje wena uhlonipha lo muntu othi umfazi wami kuphe kahle kahle nombazi wena wamthathapho akananeni ziphi Tom apho mavidi uthanda kangaka ukushuthi wazi wayishuta ngisho usendlini encane ziphi Thombe zabafazi bakho begana wena wena wabiza umhlitho wezangoma nje awugidisa izangoma nje wabiza intshani zokudla kwandiyoza uzomshada uma ngabe pho kwashada pho abayishithi ngangiyibona namanje njalo angase ngiyibone ingane encane phela mina ngisabe lutha ngiwesabe ngishite ngayisho angizoli ngento engayisho angiyinsizwa mina mfana wami wena uyisehlasenyuka njengenjongololo uthusha zonde afike ngosizo usinesempisi ibhelezana umzungezi wayiqulabhunindya utshela imina wethu ngusecama zonde njengamazolo ngumfusenkamba ziyaqile ezomu yabonga inkunzi engenamvalo yazonde ngenamenisi uzanda zimaqubi ngoqubula utwayo umafunza athekele wesibamisotshwayo ngibashule idindi ziboshiwe zenu imoto ngomshayi wentombi phambi kwesokathuntu bafazilizela mama wangena umakoti ekhaya
awunali independent ya 24 webani yeyi awulandi khuluma uzochaza amanje
esgizi asiyakuphula isgizi qashile intambo qashileyo ndini yefana wami lalela
ungaphindi udlalelekini ngezwa ungaphindi udlalelekini ngikuthethwasi ngamabomu ngiyabhaza ngibethe zakoba nami yeyi
wena ngangidizisa wena wandisa awufiki nangidizisa nina ade kushiye fana kanje awukaya awukaya wamadoda uzobotha belingane ukwehlisa wena uba ingane
ulule nemvulule izijwetwe ngehlwenyiwa nengane ngenxa nje yokuzonda umfana omncane wasemandaba omncane wasemandaba kusami awumananje kusami oyikhangelayo nje uyimina awena awuyayiphoxa wena ye ngake ngahlangana nawe mfana ngilifelanga sakwagade ngagcina usola mabubi kanje usowafana nese umbiza nomanjani wajabula umfoto omjalo umabhabhalazi mabili wajabula umfowethu ugulu wajabula ukutakala nomvoze ngane waze wazojabula umfoto omjalo umakhoyeni zasha asabe wenza utani nkokandlula unqongo ziyahlehla ziyahlepha uzinja zamabizi ziyazala zanyelezela umpama yevaki yagadi yahlehla umpama yeshingi yagadi yaphindelela ithi babize bonke abantu umpongafisi lapho ngibizi usanda sekawo mankonokelo nogwaja lozikundla ngokulala mas uhlambe isibabele esikhudle emaqendela athuthu phase bathina ngithe ngiyayiqeda le ndaba ngiyayiqeda 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 ngiyayiqeda